rubber for real, top of the heart. Oh, cheese, get a can sign and boy, the gang to Miller. Power, pop it in. Yep, spins, it's a seven. Family, my daughter, Lala Zon. Yeah, pop it in. Yep, Azul Records.
Record,
yep.
Zema fukara, paka kwenu waka ugopi. Miasari kinyuani kwa kena kwangu soba zoka. Hari yangu so nzuri, mamiri ya taturi. Na maneno semezo chuki wete metakura sefuri. Na maneno ya jirani, katarabu vijembe hewani. Na mezi choki juwani, na saka 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 vivike nyumbani. Sari kinyoani kwa kena kwangu soba zoka. Niko nae kwenye shida roba dae. Nikipata kikosa siri yetu msishangae. Wanaona kamu tani, fura yetu msibani. Kufunga lino pani.
Sema es,
na maneno ya jilani. Katarabu vijembe wani. Nazi zaga 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 vifiki nyumbani.
Zaramo baby, Dar es Salaam.